Kinamuuma, shetani kinamuuma. Kinamuuma, shetani kinamuuma.
Amengoja zamani, aninase na kamba. Ameaibika, ningali chini ya mwamba. Tena na shanga, alitumia wanadamu. Mini na Mungu, amewatoa manundu. Wale wachawi mabonde, radi zilizo tumwa. Yesu alinibeba mbawani mwake. Kwanza ngoja nicheke. Ha ha ha, ha ha ha. Nicheke tena. Ha ha ha, ha ha ha. Kwanza ngoja nicheke. Ha ha ha, ha ha ha. Nicheke tena. Ha ha ha. Kina muma, kina muma. Ameshindikana, wanaoana amekasirika.
Kinamuuma,
aliochonganisha wamepatana.
Kinamuuma,
wale aliopanga wafe anaona tena. Kazimia wampepe,
wampepe pepe.
Tena wampe na pole
pepe, pepe.
Aye, ameshinda tena Yesu. Akatuma majeshi, yakakuta majeshi. Kimeuma, akachapwa, anashanga. Huyu ni Mungu gani? Ana uweza gani? Anarejesha yani amani na mshanga. Kwanza ngoja nicheke. Ha ha ha, ha ha ha. Nicheke tena. Ha ha ha, ha ha ha. Ati kwanza ngoja nicheke. Ha ha ha, ha ha ha. Nicheke tena. Ha ha ha.
Kinamuuma, kinamuuma.
Kinamuuma, shetani kinamuuma.
Kinamuuma,
kinamuuma, shetani
kinamuuma. Kinamuuma,
kinamuuma, shetani kinamuuma.
Kinamuuma,
kinamuuma, shetani kinamuuma.
Kinamuuma,
kinamuuma, shetani.
Toboa, maisha yanaendelea. Wametoboa, toboa, toboa. Watu wametoboa, Mungu kawatetea. Wametoboa, toboa, toboa.
It's all on Asante.